thing I need in my life is your love. I don't need nobody.
Yeah, I don't need nobody. I don't need nobody. Yeah, yeah. Tunazijua haso kula na kulala manyanyaso funga shurudi kijijini besi na somia kini penda Mungu inatosha mwingine atakusevu kwenye shida utamdhani rafiki wa faida kumbe moyoni na kuchukulia barida siku kifanikiwa zinaanza shida. Yes, now I'm going to another level. Sitatumia ndumba wala nguvu za devil. Simuhitaji Mwijaku ya china baba level. Mia kini penda Mungu inatosha. Yes, ninapenda marafiki wale wanaokuepo wakati wa ziki sio wanaokuja deal zikitiki. Sipendi unafiki lakini penda Mungu inatosha. No no no. Unanipangia cha kuposti misi kufollow shoboza kozi na kukosi wenani follow usinilete mikosi lakini penda Mungu inatosha. Ukinyona kutwa nipo ndani sina tatizo na majirani ila sitaki wanijue kiundani lakini penda Mungu inatosha. Yeah, I swear to my dead body. Simwamini rafiki ananilipia kodi pengine na furahi nikumpigia hodi lakini penda Mungu inatosha. Yes, mina penda marafiki wale wanaokuepo wakati wa ziki sio wanaokuja deal zikitiki. Sipendi unafiki lakini penda Mungu inatosha. No no no.